yami ngicela ungibambisise ukuze makufike ithuba ngikusebenzise ushaya bafana. Ngisize ngoma yami uthawule ukuze makufike ithuba ngikusebenzise ngibhonye insizwa. Ethekwini sozama lutha mathupha sahlangana ngenguma. Thina sifike ethekwini sofunda awukho umsebenzi sahlangana ngenguma. Asa maya gaya sifundile thina asa maya gaya basuwe makhaya kumnyama sizofuna impilo engcono kunethuba.
I'm